Oh baby, slow down baby. Oh baby, come close baby. Twende pole pole tonge. Come on. Wajua vile navyo kupendaga. Mapenzi kama yote hivi. Bas twende sasa hivi. Bas twende sasa hivi. Umeni vunja vunja mboni soni picha kabisa. Wakiposti zao mina futa kabisa. Clips ama uno babu desi mamisha. Yeah. Bas twende sasa hivi. 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 Bas twende sasa hivi.
Tenda pole pole tuonge. Come on. Wajua vile navo kuzimiaga. Makopa kama yote hivi. Basi twende sasa hivi. Basi twende sasa hivi. Umeni vunja vunja mboni suni baby kabisa. Mavisho zao na midosho kalisha. Clips ama busu nazi posti na picha. Oh yeah. Basi twende sasa hivi. 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 Basi twende sasa hivi.
Nakesha online kukucha tish. Nakesha online kukucha tish. Nakesha online kukucha tish. Nakesha online, online. Hey bubu, sitaja kuplay linge dudu. Sikuchezea mheru stay ya sane mekusudu. Najua ushe uzusho pendeleo na K juju. Usinkose nambo nipokes kwa K gubu. Karibu kwenye party so. Usiwe expensive kama cabbage. Unaitaji maji kiasi tu. Na tayari usha mkubali don. Kitaka viwa waridi vumilia na miba yake bu.
Bas twende sasa hivi. Bas twende sasa hivi. Bas twende sasa hivi. Bas twende sasa hivi.